kukuta na bim. Naamua kumpigia bila ibwa na jisim. Mindo SA the bingo, yani nyangema promoter. Nataka nwasaidie nye wote mnaosota. Nataka nwapedeke Kigoma kisha Botswana. Alafu mtichagua Chicago au Alabama.
Kilometers umekata na kununua dola tano. Tilipe kabla show na uendo wetu msimamo.
Napanga na promoter mkutane face to face. Wamini west ukimona tu na mpakes. Promoter majalada na suti chini anandala. Sekunda chache tu ete anangomia sigara. Mudo na vyopenda promoter na sema jala. Husu fala kivipi mini jitoe kafala. Mekuja fanya biashara umekuja kuleta masiara. Naona unadharau yali umesha niona sakara. Alipo ni ata hoi promoter anaomba nauli. Ete atanilipa siku show ikiwa nzuri. Eti promoter na bip. Naamua kumpigia bila ibwa na jisim. Eti promoter na bip.
Takulipa laki nane lakini mkataba shitaki.
Eti promoter na bip. Naamua kumpigia bila ibwa na jisim. Eti promoter na bip.
Yeah man, mna fifty hapo nchofegi. Ma promoter wote hivi mnanisikia. Sumkisikia nyimbo mnajifanya mnasinzia. Tikianza kuimba mara ghafla mko bize. Hamna cha bize hapa, naomba mtusikilize. Nawakilisha kikilio kwa niaba ya wasanii. Hawa naimba rap bendi hata kama lambi. Sasa kwa ufupi ngosi na jeti nasema hivi. Show zote maelewano, hapo tisibishane. Kwa nini kabla kupanda tisimaizane? Kia mtu afika chake, ndio maana yake. Msanii mjemwaika afu mnatumia jina lake. Matokeo yake inaonekana sisi tunaweka mapozi. Kinachofuata sasa hivi hapa kugawa dozi. Mziki mkazi yangu, sitake kunichezea. Unajifanya promoter kumbe unademobea. Mumenita niimbe, show zangu mimi za muhimu. Nakuja salama mashabiki wetu sina mashimo sana. Nimeshuka jukwani promoter wao ndani. Nikutafuta kama sama na kutafuta fulani. Kwa mtaji mimi nasema hapa hata iwezekani. Kuanzia sasa mambo mapya sio kama ya zamani. Emson Gobogi unajiona hapo tiambia.
Eti msiofu bana tano liambia. Afu kwetu madem kibao na wazimia.
Nini kutuzimia? Wafe kabisa mimi sitaki hata kuwasikia. Fanya unavyoweza yangu lazima kumpatia. Kama mpombe mnazi tunaunywa mpaka siti na ukimbia. Mapromoter.
Nasema
mapromoter.
Jamani takulipa laki nane lakini mkataba shitaki. Takulipa laki nane lakini mkataba shitaki. Nyambaf.
Ring ring eti promoter na bip. Naamua kumpigia bila ibwa na jisim. Ring ring eti promoter na bip.
Takulipa laki nane lakini mkataba shitaki. Nyambaf.
Ring ring eti promoter na bip. Naamua kumpigia bila ibwa na jisim. Ring ring eti promoter na bip.
Yeah man, mna 50 hapo nchofegi.
Ring ring eti promoter na bip. Naamua kumpigia bila ibwa na jisim. Ring ring eti promoter na bip.
Takulipa laki nane lakini mkataba shitaki.
Ring ring eti promoter na bip. Naamua kumpigia bila ibwa na jisim. Ring ring eti promoter na bip.
Yeah man, mna 50 hapo nchofegi.